Yeah, yeah, it's on, it's on, it's on. Yeah. Superior size, super eyes. Naanza na ties, watu chogo kwenye ties. Mitama ya mbasha ukituzingua kwenye kazis. Kwenye parties, kwenye mission. Ukikaa kwa mstari, tutapiga mission. Tutapiga mission. Ukiacha ropo ropo, tutapiga mission. Tutapiga mission. I wanna talk to my people. Wanna talk to my people. I wanna shout to my people. Shout out to my people.
Afrika na kuma wapi uchumi wakati la kuchini. LNG na LLP. TPDC takukuru na tisi. Maligavi za taifa msizile te ufisi. Oil and gas madini nane litulonga. I wonder why na wapi tulilishwa uoga. Wasomi mpo wapi pesa yetu tuliwapea. Beleka nji mkasome mnarudi mnatuchekea. Mama tunakuombea uwasome usije kuletea. Salute kwa JK ni Nyerere alitupea. Jeshi ni bora Afrika na mani naendelea. Na tuliombe taifa mema. Sasa siyo ajira. Elimu yako ni faida gani? Tengeneza ajira. Nataka nivushe mzigo nitatumia hata pira. Haijalishi ni kazi gani, tengeneza ajira.
I see worst times, I miss them. Wate ule, I miss M. Joseph Aule. Pamoja men RIP. Well, na wate men suwa oni TMK. JWM, Juma Nature. Salute men, na wacheki out of sugar. Si waskin, na umbeni mukazi munya. Na muwe watiwe usi ni jibwana kubwa kwa nchi hii.
If you know, you know man. Ukijifanya mjui unakuwa umekenge uka. Utajenga ufa na utaserebuka. Utagonganishwa na mwisho futi sita. Sema hallelujah kwa mchungaji Isa. Soma mbalere huva ni walisia kabisa.
I wanna talk to my people. Wanna talk to my people. I wanna shout to my people. Shout out to my people.